kichichwa tash killer
baba ya wapo
usiona na kuchekea
baba ya wapo
moyoni na kuchukia
baba ya wapo
usiona na kuchekea
baba
ya wapo 20 okay wali kule hawa huku wali kule hawa huku wali kule tena hawa huku wali kule hawa huku
wanataka shinde na mimi lakini hawaniwezi oh, oh, oh. Wanataka nipige chini lakini hawaniwezi oh, oh, oh. Awa shinda ni na mimi ni kudura za mwenyezi oh, oh, oh. Awa shinda ni na mimi ni kudura za mwenyezi oh, oh, oh. Mwenyezi yuko mtazindana nae mwana Ila sawa, mizika kitama Mwenyezi yuko mtazindana nae mwana
Mama ya wapo
Yuma ni waruko papa
Mama ya wapo
Hehehe, kuto kwichi
Mama ya wapo
Young bossy brandy
Mama ya wapo
Oya usona na kuchekea Mwayona na kukunjia Kama so kesho, kesho kutwa yangu ipo Wao leo, mimi kesho
Kama so kesho, basi kesho kutwa ipo
Ila tongea nao, nasema tacheka nao Mwenzenu tongea nao, nikiwona tacheka nao
We manager sahi
Oya pasa 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 Wey, yuka mako Mako, pika mako, mako, pika mako, mako, pika mako, yeah, pika mako. Oh yeah, come on now, no drinking sa. Come on now, no drinking sa. Come on now, no drinking sa. Come on, no drinking sa. Come on, no drinking sa. Okay, okay, what are you saying, boss? Yeah, but you are wrong, papa. Wapita mwana machibia Sema kuna mkubwa, kuna mtoto Wote joeni kati bwana Joeni kati tena Joeni kati
Young boss brandy